tomanye obuzito bw'oli eno gye ndi njagadde omanye kwasanyusa omwoyo gwange oli kyabugako muntu kyatamala gazuula okukyakeera katonda yo w'ekisanga yase n'ayamba obudde nga bukya enjuba ebatennavaayo n'onjakira oli mu buli kimu kw'ejjinja erisinga omuwendo naye sijja kutunda njagala kuba naawe kalibe essanyu oba ennaku njagala gwe omutima gwange ngussa mu mikono gy'otwala kulinda bw'oliba oludde gy'ogenze ndigumanga sikulaba ne sikowa njagala gwe nfa ku gwe mu mutima muno nina mwesuubiri buli amaaso we galaga ndaba wakabonero akakakasa nti emirembe n'essanyu ebyaffe ne bwe bali babayeekero bakwekalakasa tuliba bulungi akawowako embeera zo by'oyogera gye ndi ddagala eri abadde talya mmere afa mu kadakiika ne nnamuka kalibe essanyu oba ennaku njagala gwe omutima gwange ngussa mu mikono gy'otwala ndikulinda bw'oliba oludde gy'ogenze ndigumanga sikulaba ne sikowa mu mikono gy'otwala.